Abakungu wansuwa mawange kuminabili agali wansuwa mkagogwa Great Lakes Region bategeze zanga bubachizude nti endwa dezo kutabuke emitwe zayonge denyo na dola mkambi zaba na unyiwa bubudamo nga chino chandi banga chiva kumbere ya duka abantu banajibaita mwa rental ezibera mu bitundu byabwe ne bawunzika nga baduseyo kale nga basanga akaseera akazibu okuwangalira mu mbeera eyokubondabonda. Bino biwa delegamu vya ambasada Edith na Mutebi Nsubuga oluvanyuma lw'olukungaana lwe babaddemo olwatumiddwa International Conference on the Great Lakes Region oluyindidde mu ggwanga Uganda n'ategeeza nti endwadde z'okutabuka emitwe zeeyongedde nnyo naddala mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu wabula bakola ekisoboka okulaba nga ziggwawo.
Tukwanaganya embeera y'omuntu ne kuleta emirembe n'okusakanya obutabanguko mu nsi mu Uganda mu maka mu regioni mwonna bw'atafuna mirembe agimalako ne balirwanabe bw'ekibagwako agimalako n'abamuddiridde kale tulaba nti embeera eyo esuletedde okuba nga tituva mu ntalo mu regioni yaffe kubanga tulina abawaŋŋanguse olw'okuba butabanguko tulina abatalinawo babeera olw'obutabanguko.
Ambasada ABC wano wasinzidde n'asaba gavumenti ne minisitule y'ebyenjigiriza okwongera amaanyi mu kusomesa abantu amasomo agakwata ku nsonga z'ababundabunda ate n'abantu abatawanyizibwa embeera y'emitwe kubanga omuwendo gukyali mutono ddala kyokka ng'ate beetaagibwa.
Batono nnyo ababudaabuda abantu mu ngeri eyo bakyali batono nnyo naye gavumenti yaffe ya Uganda yo efubye kukola kinene nnyo okulaba nti ekintu kino ekya mental health kiyingizibwa ne mu misomo ekigenda maaso. Ministry of Education oba ekitongole ekikwasaganya ebyenjigiriza kikoze kinene nnyo era akolise weri ku nsonga eyo kati ne mu region ekigendererwa ne region gyonna ensi zino 12 fenna tubere nga tuwogera kimu tukola kimu tukwakikwasaganyiza wamu okulaba nti ate ekigwa ekongo tekidda Uganda ekigwa e Uganda tekidda Burundi.
Ate ye ambasada Ali Yasin Muhammadi yamyuka saba wandisi w'omukago guno ategeezezza nti kasookedde batondawo omukago guno mu mwaka gwa 2006 bongedde okunyweza obutebenkevu mu mawanga aga Great Lakes Region.
Which is a good chance for us who are experts in this area of mental health and psychosocial support to network, to exchange experiences, to exchange also lessons learned in our region to address these issues which affect peace building in the region. As ICLR, we pledge to continue networking together to achieve peace, security and stability in our region so that the much needed development for our people can be achieved in a sustainable manner.